IKMZiki.com. Yo, it's the best label. IKMZiki.com. IK Matuare.
Yeah, tuototi Unabe pereso takini Uko nye nyumba na poishi mzio Oda shatanga niki wana ena nendesha Utekate pika makofi pika Kwa kona pika Pika makofi pika Wana kuchanga mkae Haa sasa nyonye shivaibu Wana kutaibu Wana shivaibu
Just like the last day, we'll be together. Just like the last day, we'll be together. Just like the last day, we'll be together.